Mase kuthiwe nje umhlaba uphethwe yimi, ula entende nesandla sami, wonke umuntu ezwe mina. Amagama asho yithi leyo. Angithi kuhlala kube intshisekelo enhliziyo zethu lezo. Siyazi ukuthi kuyinto engeke yenzeke. Kodwa iyodwa into esiyifunayo ukuthi wonke umuntu adansele ugubu lwethu, kuze yonke into ihambe ngendlela yethu. Angikubingelele, phinde futhi ngikwamukele enkosini yethu eFresh. Ngingusibalo BT Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristianity Works. Izathu salokho yingoba ukucabanga kwethu kuyihlele ngendlela yokuthi impilo yethu eqondene nathi ikakhulu ayigcwala impumelelo. Umbuzo uthi impumelelo yipi? Iya nebala. Inoma yikuphi esifuna ibe yikhona? Indlela yethu, isiginci sethu. Futhi asethembe ukuthi phela umoya okuyiphatha ugcina usuputshela nasebudlanini bethu noNkulunkulu. Ake ucabanga nje kwesikhashana ngempilo yakho yomkhuleko. Ingakanani ingxenye yayo ezungeza ekuceni uNkulunkulu izinto ngokugcola umqondo ngesikhathi usathandaza okuyitshela ukuthi nakanjani. UNkulunkulu, iy'nhlelo zakhe zingawe, wena wedwa nje nempumelelo yakho futhi. Kodwa iBhayibheli liqukethe okuncane kabi mayelana nempumelelo yasemhlabeni uma ngesikho futhi ukuthi alikho kwakukhona kulokho. NgokaMathewu 8 verse 18 kuya ku-20. Kwathi uJesu ebona isixuku simhaqile, wayala ukuba kuwelelwe ngaphesheya. Kwase kufika umbhali wathi, "Mfundisi, ngiza kukulandela noma uya ngaphi?" UJesu wayesethi kuye, "Impungushe zinemgodi, nenyonzi ezulu zineyidleke. Kepha indodana yomuntu kayinandawo lapho ingacamelisa khona ikhanda." Sihlobo sami, uhlelo kaNkulunkulu ngamnawe aliyona impilo yomtofontofo, kodwa ileyo yokuyinikela futhi kwesinye isikhathi yokuhlupheka. Ingakho wakhuluma lawo magama kumbhali owayefuna ukumlandela. Awuboni yini? Uma ufuna ukulandela mina, akuzi kuba indlela elula. Akuzi kuba impilo yomtofontofo nokuzenzisa, kodwa yokuzinikela nokuhlupheka. Kuchaza lokho kanye ukuthatha isiphambano sakho bese ulandela uJesu. Akazili kuzodandela isiginci sakho. Akuyona yonke into ezohamba ngendlela yakho. Ngakho, ngakubuza uqhubeka sihlobo sami umlandele noma kunjalo. Okumangazayo ekumlandeleni kwethu, noma kuyahlela noma kuyenyukela, sithola ukuthembeka kaNkulunkulu ongenamkhawulo. Yilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eleza kuwe liFresh namhlanje. Lezi nkulumo uma ufisa uyithole nge-audio ye-WhatsApp ungakwazi ukuyithola. Si-WhatsApp kule number 0677060077. Kungenjalo, ungangena futhi website yethu uthola ama-resources amaningi ithi www.freshzulu.co.za.